Nufuswan mama sedasama.
Je wana bebana nufuswan.
Nufuswan mama sedasama.
Je wana bebana nufuswan.
Come down to four or so.